Uganda irudi Kenya. Nilikuwa internship company IT ilikuwa inaitwa Pitch Tech. Niko na bakisha 3 months hivi internship yangu isha. Ndo mdosi wangu alikuwa anaitwa Joyce. Akaniambia tena nataka kunitafutia job Saudi Arabia. Mimi nilitake the offer na nikiwa nimefurahi sana. Juu we were too close na yeye alikuwa na juu my family background haikuwa that well off. Sami akaniambia tu within the 3 months anataka nikuwe nimetafuta passport. Ati hata atanisaidia kutafuta visa. So me within 3 months nilikuwa nishapata passport yangu. Juu kuna tu pesa nilikuwa nimesave. Yeye akanisaidia kutafuta visa as she had promised. So one Thursday ndio aliniambia tupatane JKA airport. Akaniambia ati nitapitia Sudan ndiko nitapatana na brathake. Alafu atanipeleka hivyo Saudi Arabia. So mimi nikiwa nimefurahi nikaingia kwa ndege juu siku hii bebo na ndege tena. Within 3 hours nilikuwa nishafika Khartoum International Airport. Hapo ndipo nilipatana na bro yake. Akaniambia flight yetu imebakisha only 2 hours ndio tuende. Mimi tuko tumekaa tu hapo akanitolea tu snacks. Akanipea tukaanza kukula na yeye. Mimi nakumbuka tu nikiingia kwa ndege. The next thing nilijipata kwa tent. Kuamka sioni bag yangu, sioni phone. The one who had to be found. Ndio nikatoka nje kuchungulia ninapata na matracks. Alafu na watu wako na magamu. Kidogo kidogo, tukakuja tukatolewa nje. Nikapangishwa line pamoja na watu wengine wengi walikuwa na wazungu. Alafu saa tukaanza kuongeleshwa na mmoja wao wakubwa. Wakatuambia tini ya ICC ya Libi. Ati tunafaa kuanza training immediately. Tukapo kile kilikuwa kinakacha white. Tukaambiwa tukunywe tini energy drink. Ati tatusaidia tukifanya training. Alafu sasa tukaanza kudungwa tukaambiwa ati hiyo tatusaidia ati tusipate ma diseases. Sasa ndio nilianza kuzungukiwa. Lakini wakatuambia ati lazima tuanze training immediately. Tukakuja tukachukuliwa tukaanza kufunzwa kutumia maganzi na vile tunaweza kata watu mashingo. Hii training iliendelea for 1 month tukiwa bado tunapewa madawa la before tuende training. Alafu saa tukaanza kuulizwa mtu ame specialize na nini. Mimi nikamwambia Kenya nilikuwa nimesomea, nilikuwa nimefanya IT. Wakanipeleka kwa squad ya kutengeneza mabomu. Sasa niko tukiwa tuko tent siku moja kukalipuka. Ndio nilikatika mguu. Wengine walikatika nga mikono. Alafu wengine wakagufa. Mimi nilisurvive lakini. Nilikuwa na choko tent siku naenda kufanya kazi. So wadosi walikuwa nakuja. Wanaanza kunirepu. Kila siku. Siku moja nilikuja nikasaidiwa na mmoja. Wakubwa alikuwa Mkenya. Akanihurumia akanipea simu. Ndio naweza kurekodi message. Naomba usaidizi, mimi naitwa Joseph Keshagi. Lakini ninajulikana kama Joseph wa makompyuta. Tafadhali mwenye tu utapata hii message. Please. Fikishia the government. Ama mtu mwenye anaweza nisaidia. Na naomba tu mchunge mkiambililo majo. Mfutunge tu mkiambilio majobu juu. Hivyo ndivyo wanatumia kudanganyilia watu.